If we feeling back, we respect to the Kelisha Nimpupu. Kutimba, drop a doze.
Yay, mwechili mwet.
Na tutulututu.
Mwket.
Ule ishibo tuntu.
Mwket.
Alombele siya tu.
Mwket.
Ha, adabwa.
Yay, mwechili mwet.
Na tutanka tapunku tu.
Mwket.
Alej fwano fundu.
Mwket.
Chafina kwechi chanshindu.
Mwket.
Toba.
Yay.
Konko mana chikutske chiri.
Mwket.
Chiluali paka chikutske mbuli.
Mwket.
Chikoshe jie kunse na mwket.
Mwket.
Na wasante mwkalet.
Yay, mwechili mwet.
Biza vile londi mu Vawa wonse ndi mushidi
Mwket
Vale fwaya kunze kanshini
Mwket
Vaumfwe nshindo
Yey mwechili mwket
Lingidi na nate mwisha
Mwket
Songa mule ingira mwisho mwisha
Mwket
Nate mwapati opunda bawisha
Mwket
Ha! Nzanga fiati
Yey
Nkonkonko pa mwishindi
Mwket
Vadekero nishboto ili
Mwket
Zina baby si chuna ilwala
Mwket
Zifoni yadila
Yey mwechili mwket
Kongo ta spina power
Mwket
Kuva indos paka kawa
Mwket
Nimpinga ndeli mafia kawa
Mwket
Ha! Adeli mwket
Yey mwechili mwket
Sapula kunsa ikona
Mwket
Mufiloto njina kuhaikona
Mwket
Ndeso ela sotambe kuno
Mwket
Echi loto chili mumutwe
Yey mwechili mwket
Kuli lockdown vaneka tuve
Mwket
Juwa kuchembio lefu ankubuve
Mwket
Kwati nishira yonso we
Mwket
Ha! Punchline
Yey mwechili mwket
Bambiaba nesuba oyo
Mwket
Eba tugole kukuson chat uyo
Mwket
Ale kulanga ivory biting
Mwket
Ichimu pashcha kuhating
Yey mwechili mwket
Na ufano kukuchibi
Mwket
Mbuke pamba di bibi
Mwket
Fansa tisule niko babe
Mwket
Wabwela shani
Yey mwechili mwket
Ama vwavu mklabu
Mwket
Ichimu bili laka pressure idi
Mwket
Wikonke fima luele fidi
Mwket
Pibili fiali pola nomba chimo
Yey mwechili mwket 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 Yey mwechili mwket
Choni kosanga wingide
Mwket
Mwali kaba pwisho fo wambide
Mwket
Na rameshu kwete witide
Mwket
Ha! Nash pwediash
Yey mwechili mwket
Nikumpela kunotwaya Na fimbi muka kutika matwaya Ngamulu mwawe ya mwefetwaya Mukule mba chimbi
Yey mwechili mwket
Aya machine atwara mbuku punda pa bonsefe
Mwket Mwket
Ha!
Yey mwechili mwket
Jesu akipa filimba nove Mwket Ndeita kona shika sonso
Mwket
Lago
Mwket
Bonsi
Mwket
Boseke na jela yo
Mwket
Ima shot sama shot si yonse
Mwket
Nixwe mnyenge dwe
Mwket
DJ Frezi cho vecho
Yey mwechili mwket
Blow mind
Mwket
Ben Plomote wa pakitwe
Mwket
Sok sok wa shijet den
Mwket
13-14
Yey mwechili mwket
Mutale mwanza po
Mwket
Kevin a Jobsman
Mwket
Luala Pandola
Mwket
Kindeza
Mwket
Biggie Mani wa shikrisi
Mwket
Shelbizo Rangers
Mwket
TZ Pals
Mwket
Ela Blood na Kanji
Mwket
Nula Bavado
Mwket
Zamdela Ulikui
Mwket
Vachilongo na Chikoba
Mwket
Nechiri Wumba Vechonzi
Yey mwechili mwket
Zambi Music Block